group of schools, classico in session. Mamblina Vuta's tour, welcome to my lesson. Easy labas niya character development. Repeat it after me. Skiza kani mpema feelings abo taumizwa. Na kama mako ya kufunza, lazima utafundishwa. Kanairu lazima pewe character development. Bonge la somo sema yes, I am. Exam uli set fire. Graduation second up, pasi tujenge empire. Mashine kwa haywire, madini kadila ya. Saini kukafunga, kafungiko kute emperor. Ho, kama inakusho hizo ni hekaya. Hakuna kazi kine broskia, kila ninja najitaftia. Zile ziko sona dandia, watu wao ndo wanapatia. Weka degree chini, hustle kama dropout. Character development. Character development. Character development. Character development. Nairobi group of schools, classico in session. Mamblina Vuta's tool, welcome to my lesson. Isi labas niya character development. Repeat it after me. Skiza kani mpema feelings abo taumizwa. Na kama mako ya kufunza, lazima utafundishwa. Kanairu lazima pewe character development. Pongela somo sema
ulikuwa na maringo, ukapitia tu struggle. Say umekuwa mhambo. Character development inomato, inafanya kichwa ngumu anakuwa holy dog. Ulipata pesa ukachorea kwenyu, katafuta madem kazi ni kulewa. Sayi umesota wezi rudi kwenyu, wale madem ulikuwa nondo anakuchekelea. Sijifanye manga ukikanywa skiza, ama utajipata umekuwa motivational speaker. Pikula bibi ya mtu wako anakuliwa, Nairobi hakuna huruma hapa utaumia.
Character development. Character development. Character development. Character development. Nairobi group of schools, classico in session. Mamblina Vuta's tour, welcome to my lesson. Isi labas niya character development. Repeat it after me. Skiza kani mpema feelings abo taumizwa. Na kama mako ya kufunza, lazima utafundishwa. Kanairu lazima pewe character development. Pongela somo sema develop ki characters, tumiwe kama domat. Jibebe kimala na utaliwe kama mboga. Kanairu na changanyo na mkwanja utoengodho. Juko nini stikia na haru tumi wangwa mara moja. Wakigongo na songa, wana hoja kwa tuja. Unangoja rurashi ulete ngombe kwa boma. Mini kweli na bonga, wengi wanachongo na konda. Na dot madollars natosha, kukuporoshe unachonga. Najona chona kuchocha, bati pesa ni tamu. Hata kama ni aramu, wezi kula ni tamu. Feke malindi na lamu, maselfi na masanamu. Shisha ladha na hamu, najua ni nini na kamu.
Character development. Character development. Character development. Character development.
Stream music.
Nairobi group of schools, classico in session. Mamblina Vuta's tool, welcome to my lesson. Isi labas niya character development. Repeat it after me. Skiza kani mpema feelings abo taumizwa. Na kama mako ya kufunza, lazima utafundishwa. Kanairu lazima pewe character development. Pongela somo sema
character development.